rana ke khoba metsi ke le monohatseng a go ntute ke retse ke tsiretse mo moyeng tse o di ntaolelang ke ne yo go khatlhang Jesu a ke go latele o nkaele mo tseleng ntusa ke go inele wena yo ntatileng tsala e e kangwang nkisa mo o go ratang Tiba ke sa apogele mebileng e shokameng thaelong o nkelamele. Ntatahatsa mo bokoeng, ntshwara mo kerelelang, o nkemise mo kewang. Balahatse ha ba ntlotla ke nne o ingotlang, o nkgomotse ha ba ntshotla. Mme mo ba kampogisang ntira yo tlhomameng, yo sa tsietsegeng. Jesu a ke go godise. Wena yo nkgolotseng mo dibeng, o ntlhalehise ke nne yo go itseng, ke go ngapareleha, ke tle ke nne nao ka kwa. Madume gape tsala mo kgaolong ya 19 ya setlhoeng sa tumelo. Dumedisiwa ke kodu ya gago itse modimo wa ga seleka. Re tsena mo karolong ya bobedi ya kgaolo ya 18 jaaka ke ne ke bua mo bekeng e e fetileng gore re rapelele ba bangwe. Mme gompieno re ya go tswelela re leba mekgwa e e farologaneng ya go rapela. Nopotse tse dingwe tsa dithapelo tse di gaufi thata le pelo ya me tse ke dumelang gore e tla re re wetsa thulaganyo e wa re ammaaruri le nna ke tla simolola go rapela gantsi re na le go gakwa ke mahoko fa re tsena mo thapelong fa motho a kopiwa gore a rapele mo kopanong a bule kopano ka thapelo motho wa batho nna mo pitlaganong ba bangwe ebile ba feletsa ba ngalela ba bangwe mo gongwe e ka feletsa ba kile le ntwa gore ba bangwe ba dira motla e ka ba itse gore ba bangwe ba tshaba go rapela mme ra itse gore ke yena a tsamaisang tiro a re ke tla mmontsha re dirisa mekgwa e le mentsi e re ithang gore ka nako nngwe ke dilo tse dipotlana tse di ka sekang di ama mowa wa motho mme kwa bofelong di feletse di tlisitse tlhobogang kgotsa kgotlhang gareng ga batho ba babedi fela re boe gape nna le Phuthego Mojapele re leboge tshegetso ya gago re leboge lerato la gago re leboge kemonokeng ya gago gore sala morago sontaga mongwe le mongwe mo dikgaolong tsotlhe tse re fetileng mo go tsona tse re godiseditseng tsona ke ka lerato la gago fela le tshegetso ya gago re kgonang fa re simolola ya gompieno kgaolo ya 18 Kenneth Campbell le Leon Huff ke batlhami ba ba tlhwatlhwa ba ba maemo a kwa godimo ba ba kwaletseng baopedi ba kwa Amerika mmino wa marato mmino wa boitumelo mmino wa boitapoloso mme ba tsaya matsapa a go kwala dipina setlhopha seo ba dirileng sone le sone thata ke the mighty OJs bao ke kopaneng le bone mo kgolong ya me mo dingwageng tsa 18 ke rutiwa mmino o ke nkgonne yo ke molomang seruta mo tsamaiseleka Leon Huff o kile a kwalela Walter Williams William Powell mmogo le Eddie Levett pina ya thapelo ke sale ke rata thapelo ye lwa ntlha fela fa ke e utlwa ya nkama maikutlo mme le gompieno e ntse e le maleba e tshetse matsapa pele a go batla magoko a thapelo ye mme kwa bofelong ka re ke a ranolele mo puong ya etso mme ke sa batle go tsaya thapelo epe e kgakala e gongwe nka itlhamelang yone ke re ke re botoka thapelo tse ke yang go gofa tsone gompieno e nna thapelo tseo di itseng tse o tla di tlhaloganyang tse gongwe no ntse o sa itse molaetsa wa tsone o e opela fela mo gongwe ntse re bona nananananana la 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 o sa itse magoko a teng fela ga ke ye go a bua ka puo kgotsa ka Setswana sa bone ke go a bua ka Setswana sa etso a re rapele mmogo tsa The Mighty OJs A Prayer rara wa legodimo motlhodi wa tse tsotlhe ke ikobile jaaka ke iname ga tlhorong ya gago ke rapelela lorato ke rapelela boitumelo le kagiso go nna teng mo lapeng la me a le mowa o boitshepo wa gago age mo pelong le mo tlhaloganyong ya me mpha maatla ka gore nako dingwe ke nna bokoanyana ke tlhoka thuso go tswa go wena gore fela ke kgabole rara wa legodimo ga gope yo ke mogaloletsang kwa ntle ga gago ke wa ka mangole ke kopa botlhale le go tlhaloganya go wena ke tlisa thapelo ya me go wena ke romela mowa wa me go wena ke romela kgaleletso ya wena ke romela kopelo ya me a ke tshameke karolo ya me go tlosa pelaelo mo leineng la gago gore lefatshe le itse gore le rwesa mang molato mo diphosong tsotlhe ke rapela gore thato ya gago e diragale le lesedi le tlhabe ka tlhaloganyo le tlhabe le batho botlhe ka re tshela mo metlheng ya bofelo ka re tshela ke rapela gore thato ya gago e diragale le lesedi le tlhabe ka tlhaloganyo le tlhabe le batho botlhe ka re tshela mo metlheng ya bofelo rara wa legodimo kgosi ya dikgosi ke rapelela ba ba lwalang le ba ba bokoa le botlhe bao ba nonofileng a ba itse maikaelelo a bone a ba nne barongwa ba gago ba go direle ba mowa wa gago o boitshepo o tshele mo tlhaloganyong ya me e metsi ke batla go go dira motlotlo ka seo se dirile ka jalo ke tla go wena ka morwana rara wa legodimo ke a go leboga ka tlhabo e nngwe ya letsatsi mo metsamong ya me ke ruta bana ba gago go rapela nako dingwe ke kaname ka mokwatla ke rapele ke kope botlhale ke kope gore o rute mme go rapela o rute rre go rapela gore ba itse fa thato go diragala ya gago mme ba tlhoke go itse go rapela ke rapelela bakaulengwe le bakgaitsedi botlhe gore ba tswelele go rapelela lorato le go tlosa pelaelo mo leineng la gago le le boitshepo ke The Mighty OJs A Prayer Lionel Richie Jr. yo ke nnileng le lesego la go mmona a tlile dingwaga di le pedi kgotsa di le tharo tse di fetileng ka kwano mo gae mo Aforika Borwa ka nako eo fa na kwala Jesus is Love o ne a santse a na le setlhopha sa The Mighty Commodores le ene ka mo utlwa a bua ka lorato la Morena a kwalela The Commodores o thapelo a re Jesu go le thata. Yone ke dumela fa e re golaganya le Modimo le go itse lerato la gagwe. Ke dire jalo le ka yone. Tsala a re tsene mo tapelong. Rara, thusa bana ba gago go se fapoge mo tseleng, o ba rute go ratana ka gongwe le godimo le ka iponna bonno mo pelong tsa bone, ka ntlha ya fa Jesu e le lerato. A ka se swabise ka ke itse mo pelong ya me a agetse ruri. Re tshwanela ke go ya pele re feta mothelo ka ntlha ya lorato la gagwe le botlhale jwa gagwe. E tla nna seikokotlelo sa rona. Boammaaruri tsala, ke gore lefoko la gagwe ke pholoso ya rona. A re tsholetse dipelo go leboga le go tlala boitumelo ka Jesu a le lerato, ebile a ka se re tlogele ra wena. Lerato la gagwe ke thata, lerato la gagwe ke kgalalelo ka bo sa khutling. Ke batla go latelana le di ya gagwe gongwe le gongwe kwa e nkaelang gone. Ga go nthe sepe Morena, ke a solofela gore le wena ga o tshwenyege. Ke batla go tsamaya le wena, ke bue le wena, ke dire tsotlhe tse o di ntaolelang ka ntlha ya fa ke itse o le lerato. Ke a itse Morena, gonne fa o kopa ke tla bontsha lefatshe lerato ke lefoko la gago ka bosakhutlhi. Ke mang yo ka le reng lerato? Ke mang yo ka le reng boitumelo? Ke mang yo ka fetolang botshelo jwa gago? Ke mang yo o tla go emisang fa ole, yo o tla go ema nokeng, yo e tla re kwa bofelong ra bona lerato la gago mo go rona botlhe? Ke Jesu, ke Jesu. Ke mang yo o ka fodisang mmele wa gago? Ke mang yo o tla go natlafatsang? Ke mang yo o tla go tshegetsang sebakanyana? Tsala, ke Jesu, ke mmatshele. O a go batla, mme fa o mmitsa o a araba. O mmitsa phakela, o mmitsa bosigo le mo mpeng ya bosigo tota, Jesu wa araba. Maite Kodos, a ne wa bula jalo, o bua ka lerato la ga Jesu. Ba rapelela ba bangwe ga ba ithapelele, jaaka ke ne ke bua mo kgalong e e fetileng, botlhokwa jwa go rapelela ba bangwe. O tla utlwa kwa bokhutlong ka bokhutsane fa re ya go e garela. Fa ke bua ka botlhokwa jwa go rapelela ba bangwe, o na le wena re boelwa ke Tony McLachlan, Celine Dion le Andrea Bocelli le bone ba repetse. Utlwa fa ba kopa mmupi ba reng mo thanelelong ya namane ya thoto. Le bone pina ya bone ke ya prayer. Ke rapela gore o nne matlho a rona, o bone kwa re ya. Re thuse go nna botlhale mo nakong tse re sa itse. A e se nne thapelo ya rona fa re latlhegelwa ke tsela. Re gogele kwa lefelong o re goge ka tshwaro ya gago kwa re tla nnang ka pabalasego. Ke rapela gore re bone lesedi la gago, re le tshware mo pelong tsa rona fa dinaledi di tswa mo bosigong. A se e nne thapelo ya rona fa meriti se ra tsatsi la rona. Re gogele kwa lefelong o re goge ka tshwaro ya gago, re neele tumelo gore re babalasege. Re lora lefatshe le le senang kgobelelo, lefatshe la tshiamo le kagiso, lefatshe le mongwe le mongwe a abelang moagisane. a botshelo bo nne tlhomogi. O re lebeletse go tswa godimo ka tsholofelo, re dumela fa mowa mongwe le mongwe o bona mowa o tla o ratang. Lefatshe le botlhoko, le khutsagalo, tse tsotlhe tse di tla khutla, mme pelo nngwe le nngwe e e robegileng e alafege, mme re tla gopola fa rotlhe re le bana ba gago. Re goela go wena o le kwa legodimo, a se e nne thapelo ya rona, fela jaaka ngwana mongwe le mongwe a tlhoka go bona lefelo. Re goge ka tshwaro ya gago rara, o re neele tumelo gore re babalesege. Re goge ka tshwaro ya gago, o re neele tumelo gore re babalesege. Tumme tlapa, Celine Dion, Andrea Bocelli. Wesele fa rapela a le mo kgakanegong ya thapelo, a tlhaiwa ke mafoko jaaka le wena gongwe mo o dutseng e pala o mo rwasele ka ke ware, ke simolola go rapela, ke rapelele ba bangwe, ke simolola ka gongwe, ke a reng fa ke bua le Modimo, ke a reng fa ke rapela ba bangwe. Wesele a re, ao Modimo o tletseng tshwaro, ke tsile go go rapela, mme ke simolola ka gore thapelo ga ke itse. Ao Morena wa me, o nthute go rapela ka metlha. Go fitlhela motlha wa jaana, ke atisitse go baya merapelo e e senang sepe, ya mollomo le ya mokgwa. Ao Morena wa me, o nthute go rapela. Ke simolotse go rapela ka sebaka se se telele, mme merapelo ya me jaana e mentsi-ntsi fa e bala. Ao Morena wa me, o nthute go rapela ka nnete. Mme pelo ya me e a tlhomoga fa ke sa le yo mmotlana, yo sekang wa fitlhela sepe merapelong yotlhe ya me. Ao Morena wa me, o nthute go go rapela ka nnete. Gongwe jaaka ke ne ke bua, ga o itse go rapela, ga o itse gore o simolole kae, o simolole jang. Kriste Jesu o ne a re ruta go rapela fa o buisa mo Mathayo kgaolo ya borataro temane ya botlhano go ya go some le boraro, a re gape fa lo rapela lo seke lwa nna jaaka baitemokanyi, gonne ba rata go rapela ba eme mo disinagogeng le fa makopanelong a ditsela gore ba ipontshe batho. Ammaaruri ke lo raya ke re tuelo ya bone ba setse ba e amogetse, mme wena e re fa o rapela o tsene mo ntlwaneng ya gago e e kwa teng, mme ore o sena go tswala mojako, o rapele rrago yo mo sephiring, mme rrago yo o bona mo go fitlhegileng ebile o tla go duela. Fa lo rapela lo seke lo a boaboelela jaaka baetane, gonne ba gopola gore ba tla utlwiwa ka ntlha ya bontsi jwa mafoko a bone. Ka mohe se tshwaneng le bone, gonne rra lona o itsetse le ditlhoka lo ise le dimokopo, mme lona lo rapele jaana lore raetsho yo o kwa legodimo, leina la gago a le itshepisiwe, bogosi jwa gago a botle, thato ya gago a e diragale mo lefatsheng jaaka e direga kwa legodimo. Re fe gompieno bokgobe jwa rona jwa letsatsi, re itshwarele melato ya rona jaaka le rona re itshwarela ba ba melato. sar go khele mothaelo me o re kholole mo shule ne bo khosi ke jo gago le thata le khalale ka mo sina bo amen tapela mo ne fa o sina mo fela fa re ya go garela gongwe tsala fa ke sologa o no solo fetse gore fa ke bua ka go rapella ba bangwe ke tla re ba rapelle gore ba no solo fetse gore ke tla gona ke re ba rapelle gore ba tlhalane no solo fetse gore ke tla re ba rapelle gore ba senne le bana gongwe o no solo fetse gore ke tla re ba rapelle gore ba menoge ka sejana kgotsa mo mathulo ke go no solo fetse gore ke tla gore o ba rapelle gore modimo a ba o tlhae no solo fetse gore ke tla re rapelle gore modimo a go tlhatlose mo tirong batho ba go rate manager wa gago a go okeletse tšhelete gongwe no solo fetse gore ke tla re ba rapelle gore ba itumelele sengwe le sengwe seo se ka maswabi ke go šwadise fa e le gore o a dira kile ka bua ka re ko tirong ga se ko gane fa e le gore o a dira kile ka bua ka re ko tirong ga o gana le dikhutlwanakhutlwana ko go ntse go nkileng ka gona ga se sekeresete Jesu a re rutileng sone ke utlwile mo go ene ke ithutile mo go ene ke bone mo go ene ke leka ka thata gore ke tshele jaaka a ratile ke tshele gonne le mo go rekisiweng ga gagwe mo go itatoleng ga gagwe mo go bogisiweng ga gagwe mo go sa dumeleng ga gagwe gore o tsogile o ne a ba rapelela gopola fa na a re rara ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se dirang ga a ka ba rapelela bosula ga a ba rapelela tse di maswe o ba rapeletse boitshwarelo le wena fa e le gore mo dipogong ba rapelele boitshwanelo fa e le gore mo letlopong ja monate ba rapelele boitumelo utlwa ene jaanong ka namana morwa motho fa a rapelela barutwa fa buisa mo Johane kgaolo a somelosupa go rapela morwa motho ka lentswe le kodu ya gago itse modimo a re leina la gago ke le senoletse batho bao ba nnile ba tswa mo lefatsheng e ne e le ba gago o ba nneile ebile ba tlhokometse lefoko la gago jaanong ba itse gore tsotlhe tseo di nneileng di tswa go wena gonne ke ba neile mafoko a o a nneileng mme ba amogetse ba bile ba itse ruri gore ke tswa mo go wena ba dumetse gore ke a ba rapelela ga ke rapelele lefatshe ke rapelela bao ba nneileng gonne ke ba gago tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago mme tse e leng tsa gago ke tsa me mme ke galaleditswe ka bone nna ga ke tlhole ke le mo lefatsheng mme bone ba mo lefatsheng nna ke tla koo go wena rara yo o boitshepo ba femele ba nne mo leineng la gago le o le nneileng gore ba nne bongwe fela jaaka erile ke santse ke na le bone mo lefatsheng ka ba femela ka leina la gago bao ba nneileng ka ba dise ga go ope wa bone yo o latlhegileng fa e se morwa tatlhego gore lokwalo le diragale jaanong ke tla koo go wena mme ke bua dilo tse mo lefatsheng gore ba nne le boitumelo jwa me bo tlale mo go bone ke ba neile lefoko la gago mme lefatshe le ba tlhoile gonne ga se ba lefatshe jaaka le nna ke se wa lefatshe ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng mme le gore o ba femele mo go yo o bosula bone ga se ba lefatshe jaaka nna ke se wa lefatshe ba itshepise ka boammaaruri lefo la gago ke lone boammaaruri. Ke ba romile mo lefatsheng fela jaaka o nthumile mo lefatsheng. Ke itshepisa ka ntlha ya bone gore le bone e nne ba ba itshepisitsweng ka boammaaruri. Re itseele mo go ene, ba re dumetseng mo go ene, ba re itseng ka ga gagwe, ba re dumelang gore ke morutwa. Fela jaaka morago ga go rapelela barutwa, a rapelela badumedi. Fa a tswelela fa a rapelela badumedi, Keresete Jesu ka kodi ya gago itse Modimo a re, ga ke rapelele bone fela, mme ke rapelela le ba ba tla dumelang mo go nna ka lefoko la bone, gore ba nne bongwe fela botlhe jaaka wena rara o le mo go nna, le nna ke le mo go wena. A le bone ba nne bongwe fela mo go rona, mo lefatsheng le ka dumelang fa o nthumile. Ke ba neile kgalalelo e o e nneileng, gore ba nne bongwe fela jaaka rona re le bongwe fela, nna ke le mo go bone, le wena o le mo go nna. Gore ba nne bongwe fela ka botlalo mo lefatsheng le ka itseng, fa o nthumile o bile o ba ratile jaaka o nthatile. Rara, ke rata gore bao ba nneileng le bone ba nne le nna kwa ke leng teng, gore ba bone kgalelo ya me e o e nneileng ka o nthatile, lefatshe le ise le thaiwe. Rara wa tshiamo, lefatshe ga le aka la go itse, mme nna ke go itsile, le bone ba lemogile fa o nthumile. Leina la gago ke le ba itsisitse, mme ke tla fela ke le ba itsise gore lerato lo nthatileng ka lone le nne mo go bone, le nna ke nne mo go bone. Ke go rapela moro motho, ga a rapelele bape boso thata-thata fa ke mutlwa rapelela kgolagano ya motho le Modimo. Rapelela ba bangwe kwa bofelong, fela Modimo o a re utlwa, a ba tshegofatse. Ka jalo fa o ikutlwa o le mo boitumelong ebile o babalesegile, gopola gore go mongwe yo o go rapeletseng. Ba rapelele fela jaaka o ithapelela, ka gore fa o ka tswelela go ba rapelela ka metlha, go tla bo go se botlhokwa go ithapelela. Ga se fela maikarabelo a rona go rapelela ba bangwe, mme ke phisego le keletso ya gore ba bangwe ba re rapelela. Gore ke e boeletse, o tlo kgona go utlwa gore fa ke e garela kere ke a re, ga re rapelela ba bangwe, Modimo wa re utlwa, a ba tshegofatse. Ka jalo fa o ikutlwa o le mo boitumelong ebile o babalesegile, gopola gore go mongwe yo go rapeletseng. Ba rapelele fela jaaka o ithapelela, ka gore fa o ka tswelela go ba rapelela ka metlha, go tla bo go se botlhoko go ithapelela. Ga se fela maikarabelo a rona go rapelela ba bangwe, mme ke phisego le keletso ya gore ba bangwe ba re rapelela. Lebogetse theetso ya go molana mpolokele wena, lelwa ke pula gore balelwe ke ditlhokwa. Go a dumaduma, go a dumaduma gore re ya mo pakeng ya meletlo, gore re ka tsena mo maetong, gore re ka simolola jaanong re tshwara ditiro ka mokgwa o re tlwaetseng ka gone. Fela tsala, ikele tlhoko, tswelela go sala melao e e beilweng morago. Itlhokomele fa o dirisa nnotagi tswa mo sejanageng. Rwala maske o wa gago, rwale seitshelo seo sa gago ka dinako tse tsotlhe. Mogare o mo pakeng e re tsenang mo go yone, ga ke ntse ke buisa dipampiri tse dingwe tsa bongaka, dipatlisiso tse di dirwang mo pakeng e tshwana le e, ga bo tlhole botla thata ka khupelo. Mme o simolola o latlhegelwa ke ditatso. O simolola o latlhegelwa ke go utlwa monate wa dijo mo ganong. O simolola o latlhegelwa ke tsela ya go dupelela kgotsa ya go nkgelola gore go nkga eng kae kae. Mme dilo tse ke tse di ka feleletsang di go tsentse mo mathateng. Ka jalo lola seitshelo sa gago. O tswelele go nna ntse o tlhapa diatla, leke go dula o ntse o katogana le ba bangwe. Le fa dipalo di ka ya ko godimo tsa dikopano tse re kopanang mo go tsone, katogano yone e tshwanela ke go nna teng. Go botlhokwa thata, re ya go tlhoka, re tlhoka tshegetso ya gago, re tlhoka kemonokeng ya gago, re tlhoka lerato la gago, re tlhoka gore o nne teng motse mo gare o re o fentseng ka thapelo e re tlabeng re e rapelela ba bangwe. Modimo a go boloke, a go fe tse tsotlhe tse o di tlhokang. Ka Keresete Jesu. Amen.